300 most important Norwegian adjectives 251-275. Harsh.
Brysk.
I think she is too harsh for her children.
Jeg synes at hun for brysk mot barna sine.
Fierce, violent.
Voldsom.
The fight between the two tigers was very fierce.
Kampen mellom de to tigrene var veldig voldsom.
Dull.
Uinteressant.
My life is dull. I need to change something.
Livet mitt uinteressant. Jeg må forandre noe.
Risky.
Risikabel.
It's a very risky business.
Det et risikabelt foragende.
Casual.
Avslappet.
Our office offers a casual atmosphere.
Kontoret vårt tilbyr en avslappet stemning.
Noisy.
Bråkete.
New York is a very noisy city.
New York en veldig bråkete by.
Curly.
Krøllete.
My sister has curly hair.
Søstera mi har krøllete hår.
Slim.
Slank.
Andreas is very tall and slim.
Andreas veldig høy og slank.
Unpleasant.
Ubehagelig.
It was an unpleasant meeting.
Det var et ubehagelig møte.
Numerous.
Tallrike.
There are numerous reasons why I decided to marry you.
Det tallrike grunner til at jeg bestemte meg for å gifte meg med deg.
Sour.
Sur.
I like sour candy.
Jeg liker sure sukkertøy.
Dim.
Dim.
The light in his room was dim.
Lyset i rommet hans var dimt.
Shiny.
Skinnende.
I really like your shiny hair.
Jeg liker ditt skinnende hår veldig mye.
Blunt.
Sløv.
It's not easy peeling potatoes with a blunt knife.
Det ikke lett å skrelle poteter med en sløv kniv.
Ambitious.
Ambisiøs.
Emil is too ambitious.
Emil for ambisiøs.
Icy.
Iskall.
Your hands are icy.
Hendene dine iskalde.
Discreet.
Diskret.
When you're talking to customers, you have to be very discreet.
Når du snakker med kunder, må du være veldig diskret.
Mild.
Mild.
The Italian climate is mild.
Klima i Italia mildt.
Shallow.
Overfladisk.
Angela is a very shallow person, she only cares about her looks.
Angela en overfladisk person, hun bare opptatt av sitt utseende.
Modest.
Beskjeden.
Be modest and humble.
Vær beskjeden og ydmyk.
Grim.
Dyster.
What happened? Why are you so grim?
Hva skjedde? Hvorfor dere så dystre?
Obscure.
Uklar.
His arguments are obscure.
Hans argumenter uklare.
Cautious.
Forsiktig.
Be cautious when you're driving.
Vær forsiktig når du kjører bil.
Cunning.
Lur.
He's as cunning as a fox.
Han lur som en rev.
Ripe.
Moden.
These fruits are not ripe yet.
De fruktene ikke modne ennå.